Zedba.net.
Mana kan suka maksud sila cakap sama ini?
Ya, iya. Siapa pun juga sila sini maaf kong kamu. Tapi, ni ada lagi orang ni. Kau perlu ruang aja malam
ni. Tapi ni saya nak pingin saya.
Oh, na, on. Kau perlu ruang aja malam ni. They've always been like that. Eh, so pun kau dah dah on. Tapi ni ada lagi.
Siapa kan yang suka dengan kamu? Kamu pun jaga aku. Tapi bukan pun dia pada bilang kita pun tak sedar nak makan.
Serious?
SJ Zambia Bar Boys, yeah. Ablulu vanganeo.
Showtime.
Muntu si munzako ni kuzanga pahi. Ablulu vali vanga slama funa ni kabali. Valowa mukazi wanga kutita pange banja. They my family, yet they keep wishing me dead. Success is younger to ever is a threat. Benzo tisula, benzo tibua. Now that we blessed by ambobua. Ni wamfuiti, 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 ni wamfuiti.
Yeah, we're not dealing with it. Chupwe chicha ma pressure. Get the ash waleta, my dear, we can go esha. Chupote wavili, chupun to families. Webo wadi sudile, waya wali pila na mafizi. Nalikwevele teka nye chupo chali kosa. Pombo uividi, mama vidi, matabaya badi sosa. Lelo wiso tritendo, shafta padefo tuwa kukusha. Ififyonse watu eva na mapalo yonze wa pupusha. Natabofe kuini, pana wamu tupini. Mada jitefintu fya kupone na mufinga walota. Tula miwa teka jeni, notifantu wadi ya watota. Mwana kashi wa upoyu, aliponya sana mafumo. Ule papata defyala, mumu vidi muli fimo fimo. Adienda sana uyu, nale mumu na pamaketi. Keti achuni kena nguinga kaka kola cheti. Adienda sana uwa, nakuwalo wanilosi.
I'm going to go to the house. Tapali nubwanga fya kuiteme na we mwine. Walipate nshira yanji, wasala po nshira yove. Kawa kwete na daiki, mwaiche mkuru wa fuidwa. Wale pusha ni fupo, after wachirisha mfucholo wisati.
Niwamfuiti. Eliyash, tamuli avantage. Tabako eva kankulo ndolu elekanshi. Pano kowe wali bashupilo bufyashi. Kwempete nove winenga walishi kwa panshi. Why do you think your name is lucky? Mulandu wali kubowa number 5. Yaba first follow wali kufuila fya kuivele. Nga unka kofepo chari. Wale kenyo konja pariwe wale nwafye pisali. Temu kajuove nyela shafi kolwesha wela. Nangu wingo pa umbi ukaisanga na semwela. Advise kosenyu kupepaba anani lesa upela. Kabia mchipingo monefya pitile mwagula munasela. Semwe isa kinarabeka nangurecho nangu ana. Wansi ya baba alishupi kwepo kukwata vana. Balo lele panshita ya kwa lesa mpaka ya kwana. Ne mwamu chete kele mudi kabumba. Na chukule ilisha nyati.
Ni wamfuiti.
Zedba.net.